ngisacaleni nabangiboleka indlebe Siye ujika yomina ngifuna ukuyibeka cace Yazi ukuthi ubabole ingane uyisebenzele ematekisini Musokuthatha i-advantage, musokungitshala ngesentini Bengicela ukuyibeka cace le ndaba ngiboleka indlebe Siye ujika yomina ngifuna ukuyibeka cace Yazi ukuthi ubabole ingane uyisebenzele ematekisini Musokuthatha i-advantage, musokungitshala ngesentini Musokuthatha i-advantage, musokungitshala ngesentini.